Ọsọ ndụ, ọsọ onye na-agba ele anya n'azụ, ọsọ eligwe, ọsọ onye na-esi e. Ọsọ ndụ agwụ ike, ndị Igbo si, ụkpala ọkpọkọ bụ ọntị chiri ya.
Ụkpala ọkpọkọ bụrụ, ụkpala ọkpọkọ bụrụ, ụkpala ọkpọkọ bụrụ, ntị chiri ya.
Ị nụrụ ya?
Ụkpala ọkpọkọ bụrụ, ụkpala ọkpọkọ bụrụ, ụkpala ọkpọkọ bụrụ, ụmụ Igbo si na ntị chiri ya.
Kpachara anya gị.
Ntị chiri gị.
Echi ga-abụ dem-dem ụbọchị agha kara aka. Ọsọ ndụ agwụ ike, ọsọ eligwe bụ ọsọ onye na-esi e. Ya mere a nọ na naanị ịkọ akụkọ maka ọrụ onye ọzọ gbara na mmehie onye ọzọ, ma nke gị na-anya igbu gị. Gị nwa nkọ, ịgbara ọrụ, begodo onwe gị ikpe tupu ikpe mmadụ ibe gị. Tụchapụgodo ihe niile juru gị anya, wee tụba nke nwanne gị, maka na asa anụ gafee mmiri ofecha ọdụ ya. Ị gafere go. Ọsọ ndụ.
Osalibe bosonye nisiye.
Slow down. I saw a man get pushed on Sunday. Come on, I want to pull chills off. Yeah, but one way and also. Also, on your knees here. And what you got to know, I am ready. Cherem, what we can cherry got to get also. Okay, madam. Oh, one melody. Oh, who also got a one beer. Oh, Sunday. Oh, one madam. Oh, one dim madam. On and on, madam. Oh, one madam. I did not sell it well. Every beman on your water, I use song. Mapara otu aka ha onye nke soro ya bụ ngọ ya mere nwanne m gịnị ga-akwụsị gị ịgbụ ọsọ ndụ gị onye anya na-ahụ ka ọ bụ ihe ntị gị na-anụ ka ọ bụ mmụwachi ka ọkpara ga-akwụsị gị ịgbụ ọsọ ndụ gị mba ịmaa na ịmaghị ihe na-agbara ọsọ na ihe ị chọrọ ịgbata n'ọsọ ije ọsọ na-agba ọsọ na ibe gị na-agba ọsọ mana ịmaghị ihe a na-agbara ọsọ enwekweghị ihe ị ga-agbata na ya bụ ọsọ ije ọsọ na ekpere chukwu na ibe gị na ekpere chukwu enwekweghị ihe ị ga-ekpeta ọ bụrụ na ịmaghị chinke ị na-ekpere mana chinke ị na-ekpere gịnị ga-akwụsị gị ịgba ọsọ ndụ gị maka na ọtụtụ ihe na-echere mụ na gị aka mgba n'ụwa naanị ka anyị wee ghara ịlarụ Jerusalem onye kwuru onye si na ọhịa ihe ụtọ nke ụwa na-ekwu ya ekwesị na ndị otu ya na-ekwu ya mana chineke sị na ya agaghị ekwe ka nyere m anyị ruo mgbe ebighị ebi halleluya
Chicky was on. Ya,
Jesus Christ, St. Paul says, we walk by faith, not by sight. Aina gije no kukwe, wabugi no uhusu. Osi, abiana kaki wadigi mwado wana nkaka, kuno nyezo mmeni uchineke. Dihi no wana kaki wawo, kamezu nke mehe mwalitere. Osi kwa, mubua, eme wakezo mechineke putihi, mkene guziche nebi wudi, mki wawo, nandia mwana wakwara, mwamezo mechineke, steno kukwe kwe na Jesus Christ. Kendere nini nekwere kwe, hakonye ni kimu mchineke, luo mwebio.
Ni imani teme yewo, megila chineke, odi ukwono obula, mkeruro tutoya, oweresi dato karamaya, kongwa ni yani, olobu na kena raya, odi ya mami pediria, olobu na kekwere na yesi walorukua, azoputa uwa wane mani yesi walorukua, eba Jesus, all the Amami Pedirai, as a puta wine. The Amu Jesus, all up like a parana, all the Amami Pedria, as a puta one, and I see one or two. Ever parana, Jesus, all the Amami Pedirai. Amami Padigi, oh, my Amami Pedigi. When I put up parana, all the Amami Pedria. Amami Padigi, oh, my Amami Pedigi. When I put
Jesus Christ, or diga mami pedirai. Ya mero ganiru na ngosu na adine ndabwa gara mebi unile. Ndebu chikwere mehe nile ha. Nihinka, oburu ni kwe na Jesus Christ wanem, esye nimu. Iku nibem, abwatobi. Odiga mami pedi kwa ragi. Onye kwere na Jesus Christ. Usi wonoru, warue mwebi.
Yeah. ama mi te diria onya buna nke kwere na yesi wono rupua azaputa wa wanne manya si wono rupua ebe kwere na Jesus o di ama mi te diria ama mi pa digi e o mala ama mi te digi onya buna kwere na yo di ama mi te diria ama mi pa digi o mala ama mi te digi onya buna kwere na yo di ama mi te diria Okora mi akware na ya
Odi ya mami pediria
Onye me ya akware na ya
Odi ya mami pediria
Mata kiri kware na ya
Odi ya mami pediria
Nena na akware na ya
Odi ya mami pediria
Amami kadigi Omala mami pediri Onye muna akware na ya
Odi ya mami pediria
Asima mami kadigi Omala mami pediri Onye muna akware na ya
Odi ya mami pediria
Nesie, nesie, odia mami babo na nkendere ka harapu ndi noni me Christ Jesus. Azo kuta wuha, ya mene joni sinki tamo kukiri ni satosi. Nebebe onye nke kwe na ibe, manebe onye nke nekwe ina ikubua. Mi ino kwe ina anka wapara chineke monani. Osi kwoso, iba unka, mi ya adekute uwa. Mano wangono chichi inanya, kari, mi ino alo hajoronjo. Odia wu.
Onye gaji gaji tunyere gi chukwu Onye gaji gaji isi na obu ya iri chukwu onye geji geji tunere gi chukwu onye geji geji tunere gi chukwu onye mba onye di onye di echeta bi si ga esi onye mba mba onye mba onye di onye di osara na bi ni go esi onye mba mba onye mbu ni pasu esi onye mba mba awote be na ku esi onye mba mba diwani si pe esi onye mba mba chinegu mo benye esi onye mba Esi bonye mama, ikuku amanonya. Esi bonye mama, bonye mama bonye. Esi bonye mama, esi biriwe. Esi bonye mama, bonye mama bonye. Esi bonye mama, bonye na biaso. Esi bonye mama.
Chineke, odogwa kata kakeu. Iti refero mama umu wale lecha no kosi miuya. Manako kwa kwa eruo ubwa. Chine konye yiri gini, odi gini. Olo gini ine puriche. Ike gini okuwa nungu, opuriche kobo. Nchemi ine chumo obo ya kebo. Opuriche di na chini ile. Mwengi kage jimatu, sina obo ya adikage. Ocho mwene anyahu uzo. Mwente alu gini. Okuwa buwaka chinda mwene. Mwana hapu gini. Kaya jijio mwene ono eku oku, tunyere gini. Mwene kopu unantu ndini ine kwele kwa kebo. Epe sune kuno gaga dira inamu Chine kwa simba Noga dira inamu Epe suba chana ya jonga Chine kwa mba yese Hallelujah Oga dira inamu Onye mwamwa onye mwaye
Onye gaji gaji tunyere gichuku Onye gaji gaji tunyere gichuku Waichi gaji gaji tunyere jibiriwe Waichi gaji gaji tunyere
Yeah.